Nachofanya ni special kwako baby. Leo niko kwenye mood, acha nikwambie ukweli baby. You look so good, na una kila kitu baby. Kila nikiamka na kuwaza wewe baby. Nikikuona siwezi kukipa jinsi navyolalamika. Ulivombika na sauti yako kukumiliki nipata shika. Napotokea asiri la nakanyaga paka dasi. Kiukweli nimezimika kwa mtoto mzuri sio siri. Kiukweli nimezimika, niambie ukweli tafika. Maisha yenye mabovu ila kwako nimefika. Nimeitika baby, embu na weitika.
Unapotaka, shiko unapotaka, mimi ni wako, wako peke yako. Hakuna mwingine zaidi yako, zaidi yako. Hii ni kwa ajili yako, baby. Nimesimika, nimedata na wewe. Sema, nikupe nini, baby. Hii ni kwa ajili yako, baby. Nimesimika, nimedata na wewe. Sema, nikupe nini, baby.
Listen, shorty, I'm the same OG. Na juo mezimika ni kilizama. Your eyes show me, love you owe me. It's gonna be a party, all bills on me. Maheta wanabonga chafu kusu you and me. Wanataka kuona things ziki fall apart. Lakini ndo vile design ya bunako ibrasi on siski. Niko so so deaf, shinda lebo ya Dupree. Baby ni feel, kila nacho ha. Na spit ni real. Na dedicate heat track kwa Magero Queen. You know what I mean? Kapish.
Kapisha.
Baby, baby.